mbere ntabwo babaga bafite umwanya abantu nkabo ngabo no gukubura kiliziya ntibabemeraga cyangwa mu kuririmba muri korale cyangwa kugira ibindi bakora babaga ari abantu bavuga ngo baba mu cyaha ariko ubu ngubu n'uvuga ngo ni abantu bari muri irregularité canonique mu kinyarwanda n'uvuga ngo ni abantu bariho bidakurikije amategeko ya kiliziya.
Uyu ni Padiri Ntagungira Jean Bosco, umuyobozi wa seminari no y'Indera, akaba n'umwe mu bagize urukiko rwa Kiliziya Gatulika. Yasobanura uko abantu basezeranaga bidakurikije amategeko muri Kiliziya Gatulika bafatwaga mbere n'uko ubu ku buyobozi bwa Papa Francisco bafatwa. Padiri Ntagungira Jean Bosco yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuva mu myaka itatu Papa Francisco amaze ayobora Kiliziya Gatulika no mu Rwanda habonetse impinduka cyane cyane ku bigendanye n'amasakaramentu ahabwa umwana wabyawe n'ababyeyi batasezeranye muri Kiliziya Gatulika. Mu gihe cyo hambere umwana nk'uyu yagombaga kubanza gukura akazibatirizwa maze guca ubwenge, ariko muri iki gihe ababyeyi bashobora kwigira umwana wabo akabatizwa. Kuri ubu Kiliziya ivuga ko umwana atagomba kuryozwa amakosa y'ababyeyi be. Nubwo hari ibigenda bihinduka muri Kiliziya Gatulika, abakristo bo kugeza ubu abenshi baracyari mu bya kera, ku buryo nabo ubwabo biheza mu gihe bashakanye badasezeranye ntibahe amahirwe abana babo ngo babashe kubatizwa kandi ababyeyi babyifuza. Aba ni bamwe mu babyeyi twaganiriye.
Ntabwo nasezeranye, nabaga igikondo, mbaza nyine umuryango remezo nimba naza nkiga ubundi nkamubatirisha barangwa bakekamba nyokomore.
Uba aragufungiye kubera iki?
Kubera ko nishingiye mu buryo butemewe, ntabwo yabatizwa ntarashingiwe.
Utabatirisha umwana wawe urumvaga ari ibintu biguhangayikishije?
Bimpangayikishije cyane kuko hari igihe yafatwa kuko afite ikibazo, ubu nicyo nje kuvuzamo hariya. Nava se nkuba ntungu yagapfa akagenda atabatijwe azize icyaha cyanjye, numvaga bitanshimishije. Barambwira ngo ndi n'indaya.
Iyo utasezeranye abantu babita indaya?
Iyo utasezeranye nyine uba ari indaya.
Mwumva byahinduka gute mwebwe?
Kumva wenda twakiga tugasezerana natwe mu madini yacu.
Guhera mu kwezi kwa 11 abakristo bashaka gatanya muri Kiliziya, Padiri asobanura ko uko amategeko mashya ateye bituma batazongera kumara imyaka ine bagishakisha gatanya nk'iyo bamaraga mbere aya mategeko atarahinduka.
Yashyizeho amategeko mashyashya ajyanye no koroshya kugira ngo abo bantu niba mariage yabo igaragara ko yagize ibibazo, kugira ngo Kiliziya iyikureho vuba abo bantu bongere basezerane n'abandi.
Mbere byakorwaga gute, ubu noneho bigiye kujya bigenda gute?
Hari procedure ndende niyo guca imanza ebyiri zihuje. Ni ukuvuga hakaba urukiko rwa mbere rukavuga uti iyi mariage turabona ari nul, icyo gihe ntabwo byagarukiraga aho ngaho, hagomba gukurikiraho urundi rubanza rw'ijurira. Ariko ubu ngubu Papa yashyizeho amategeko azatangira mu kwezi kwa 11, yaravuze ati niba urukiko rwa mbere rubyemeje hakaba nta wundi ushaka kujurira automatiquement ntabwo bikiriho.
Padiri Ntagungira yabwiye Ijwi rya Amerika ko gatanya ivugwa muri Kiliziya Gatulika itari nk'itangwa n'inkiko. Asobanura ko batanga gatanya bashingiye ko n'ubundi ubwo bukwe butari bukwiye kubaho. Yatanze urugero rw'umugabo washakana n'umugore nyuma bikazagaragara ko bafitanye isano, cyangwa bashakanye bikaza kugaragara ko umwe yari asanzwe afite isezerano, ko impamvu nk'izi arizo zituma Kiliziya Gatulika itanga gatanya. Kiliziya Gatulika yo mu Rwanda ivuga ko hari byinshi yigiye kuri Papa Francisco muri iyi myaka itatu amaze ari mu buyobozi bwa Kiliziya ku isi. Ahanini ngo bigendanye no kwicisha bugufi ndetse no gusaba abihaye Imana kurushaho gusanga abakristu aho baherereye hose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.